Life is a journey full of choices. Tima kambila ko wajawali voiceless. Nobody's perfect, bonse tima luwana. Wasakamba voyi patika kumana. Who I used to be, baliko used to me. Don't judge me, everybody got history. Mbili yanga ilifulu na bageti. Indananga nikonde na gabeti. What if fake size up a wedding? Hello pastor na waipusha question. Ushe kulika wali kwena objection. Mweke shapa stripting.
Nizambili mitima, ninapwanya. Nizambili misozi za wantu wa mdumiza. Batimante I want to settle down. Ushe zampeza wango valika crown. Nizambili mitima, ninapwanya. Nenze simwa leo.
Olo nita sindakari tu. Mavari, koma mbili yango, ndali kule. Olo nita sindakari, inu mavari, koma mbili yango, ndali kule.
Chapala kwati ni vilo kuchita seto. What if 91 shambu mpepo? If I had to do over, I would take mweke shepo. I'm trying to move on, I wanna let it go. Nalilu fyanya sana teti mkondolole. Fyadi onga makale teti vyololoke. Vengi na shile mufila mbanga. Napisha mopeni eyo ntina kweni karma. Daily nezo peze kana plan B. Nalijinja but I'm not the old me. Awa fyashi wali mkusishefe wino. Kaya chalishani na isanga mumachimo.
Nizambili mitima, ninapwanya. Nizambili misozi za wantu wa mdumiza. Batimante I want to settle down. Ushenza mpeza wango valika crown. Nizambili mitima, ninapwanya. Nenze singwa leo.
Olo nita sindakari tu. Mavari, koma mbili yango, ndali kule. Olo nita sindakari tu. Inu mavari, koma mbili yango, ndali kule. Ati mbili yango, ndali kule. Ineyo Ninalikule
Busy on it.
Sapeze banja Wachikondi wanga wanga Kambaga mbili yanga Ninalikule Olo nita sindakari Mavari Kuma mbili yango Ninalikule Kari.